Katete music promotions. Katete. I'm just Sigale. Sigale.
Randy Fatika. It was not easy. Ale macho kamo aoneke landiye oiba kumancho. Wale kamsa kendiye satana Wasi hamsa kendiye satana. Wale kamsa kendiye satana Wasi hamsa kendiye satana.
Samula kumutimba anakafa sembendi mwe mukambati kwanjiswa na chokeko sema zariko benemezo mupepe kanafanga everyday zo bemba vimbala paneba ndiyo genzo sungunula soti mwamu nendela maze nazo zezo tera kumauleche yenze chipachi kibaki chotire nera kukarati lele watoka po apesa nana mwamu na umu samalai atitola jina tawa mwamu na nosingena sa kuina wale kamsa kendi isa tanae wase hamsa kendi isa tanae wale kamsa kendi isa tanae wase hamsa kendi isa tanae ndiye oiba
wale wina wale kesa wachoka mwale yeso ndewa.
Kula kwa kwa msaya.